Amawubo 141 verse 1. Jehova, ngiyakhala kuwe ngiphuthume. Lalela izwi lami nxa ngikhuleka kuwe. Verse 2. Ngikhuleka wami mawube njengempepho ebusweni bakho. Nokuphakanyisa izandla zami njengomnikelo wakusihlwa. Verse 3. Jehova, bekela umlomo wami umlindi ugcina umnyango wendebe zami. Verse 4. Ungaphenduleli inhliziyo yami entweni embi. Uba ngenze imisebenzi yobubi kanye nabantu abenza okubi ngingadli izibilebile zabo. Verse 5. Olungileyo makangishaye kungumusa kimi angisole kungamafutha ekhanda ikhanda lami malingawenqabi ngokuba nasebubini babo umkhuleko wami uyobe usekhona. Verse 6. Abahluleli babo bayakuphonsa weni bayakuzwa ukuthi amazwi ami amnandi. Verse 7. Njengalokhu umuntu elima eklaya umhlabathi amathambo ethu ahlakazekile ngasemlonyeni wendawo yabafileyo. Verse 8. Kepha amehlo ama kuwe Jehova Nkosi yami ngiyakwethemba wena ungathulula umphefumulo wami. Verse 9. Ngihlenga ogibeni abangibekele lona nasezibeni zabenza okubi. Verse 10. Ababe mawawele manethini abo mina ngidlule kuwo.